imfano zingelinsizwa abakutsheli yini ukuthi ikhazi linsizwa yababa lidlula imbungu uliphisa imfano zingelinsizwa abakutsheli yini ukuthi ikhazi linsizwa yababa lidlula imbungu uliphisa imfano Simpano zigelinsizwa abakutsheli yini ukuthi ikhazi linsizwa yababa lidlula imbungu
inkanhlana ufuna ukuphela sadlula kaningi 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 inkanhlana ufuna ukuphela sadlula kaningi
Lo hlatho singela kulomfana.